Salam alaikum. May peace be upon you. It's Cartoon, the funniest female comedian. Life squeeze is sweet, mwah. Nisali squeeze it, tunathia utamu wa nature free. Tough ni kustep, izo enzi za matri. Squeeze ni madinga, tunawasha bila key. Press it, boom, guma mlena washa daimi mjuwaji. Wabanjo, si banje bora kidale silali. Si enzi za kale kalale weka unibambi. Si nini ama nini bama komedi kibir. Wake up, ni taki manji trembling on me. Just tingo nili spread one tune corona nil. Man dem na sin wana daikuma na ni. We hini bidi na si spread me go. Hini love na si pigwe rungu. Kani na ask mbona nifanye bidi. Kani na pesa mbona niwe bibi. Kamkora
usikaone hivyo.
Kamkora
hey ni kabaya.
Kamkora Kamkora.
Mutu awezi sema.
Kamkora. Kamkora.
Ni kenyewe.
Kamkora. Kamkora. Simba kazi, simba kazi. Alini dai ni kamshozi. Siuko na manzi anaitwa Rozi. Kujo ni pee yako ndizi. B, C, D, D marua, mina ua, piki piki maua, ah. Mini mtenge ni measo bila support. Corona days iliduni hit jackpot. Stay true to ya mini no second thought. Dem hot, isi atakuwa pilot. He 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 he, kumbe kadot. Ah we, hini bidi na si spread me go. Hini love na si pigwe rungu. Kani na ask mbona nifanye bidi. Kani na pesa mbona niwe bibi. Kamkora
usikaone hivyo.
Kamkora
hey ni kabaya.
Kamkora. Kamkora.
Mutu awezi sema.
Kamkora. Kamkora.
Ni kenyewe.
Kamkora. Kamkora.